The dialogue conversation takes place between an optometrist and the patient at the hospital where the patient has gone for a checkup. The dialogue begins now. Hello. How can I help you?
Halo daktari, nina tatizo la kuona na nimekuja ili nifanyiwe uchunguzi.
Please have a seat. Can you tell me what is your problem and how long have you been suffering from it?
Nimekuwa nikipata maumivu makali ya jicho ndani ya hizi wiki chache. Vile vile nina tatizo la kuona ukungu ukungu. Na kwa hiyo siwezi kuona vitu vizuri. Vinaonekana vina ukungu. Vile vile nimekuwa nikipata maumivu makali ya kichwa.
Let me check your eyes. Can you look to your right and then left, please? Have you been prescribed with glasses before?
Sijawahi kabisa kuvaa miwani, lakini nimewahi kutumia dawa ya macho wakati nilipokuwa na maambukizi kwenye macho. Nimekuwa na matatizo ya uoni wakati wa usiku kwa muda mrefu sasa.
I suspect the case of glaucoma. I will need to dilate your pupils using these eye drops and photograph your optic nerve and do some common tests. So, are you ready for the test?
Sawa, baada kusikia uliosema, hatimaye najisi uoga zaidi. Ni matumaini yangu nitapata suluhisho kabla ya siku yangu ya mtihani.
Well, you're suffering from eyesight disease glaucoma. But you don't need to worry. I have different methods for treatment. I will give you prescription of eye drops. If it doesn't work, you might need a surgery.
Kweli naogopa kufanywa upasuaji. Ni matumaini yangu nitapona kupitia dawa ya macho ulioniandikia. Aidha nimewasikia marafiki zangu wakisema glaucoma inasababisha upofu. Je, ni kweli?
Since you have glaucoma, it is important to start your treatment right away. Yes, it is that serious, but treatment works well. Treatment can stop it from getting worse. Follow my prescription and visit me at the next appointment.
Asante daktari, asante kwa muda wako.
The end of the dialogue.